Stick melody beats. Mom, sama sister sama dumb, sama jigen sama garab gi menu dumb. Manak mom di matelante yana say khalaati wute yalla def ni wutu wante. Daf mo juge mom, sama cop sama broad, kebu dul won mom, kon man tay duma broad. So pretty pretty, we shine like pearl, oh shiny pearl, sa booty mo my pearl. Good, mom. Mama tek ci yoon, yalla xamna ni mom bugul won ma bon. Mom moy ki ma tek bu amul won ma son. Mom mo indi mette sama xol di ma fon. Mom moy sama dunya hasanatan, jangal na ma adunya hasna matam. Mom ma don getam, mu di ma sam. Mom mu don wetal, ma di ko sam. Mom, mom moy ki ma yok jam. Mom moy sama dom ji may wowe dom. Mom moy pexe ma def luma bugu ton. Mom moy tor may taw di sam kam. Mom, mom moy ki ma yok jam. Mom moy sama dom ji may wowe dom. Mom moy pexe ma def luma bugu ton. Mom moy tor may taw di sam kam. Mom, mo juge sama faru chamoy. Yag na ma dundal la chere jam moy. Deg na aljanang ki sufu tankam. Teul mu don talibé ma don sangam. Don garabam don karam yore chabi aljanam. Le frikanam wakak mante buma tankam. Lu adna meti nyak am kote tankam. Yag nan ma wak chi mom sopal. Teul wol na kote topa soba. Du musa yuhu walu waru momitaru. Ma melni si nyar mom taram yok ma jom fok ma yew ci nyar ba ñent nyar ma doli ci nyar man ak mom ken du dem bay sa morom mom mu don cin man ma don xorom man ma don khalima mom mu don aliwa mom mu don musique ba man ma fant waywa mom mom moy ki ma yok jam mom moy sama dom ji may wowe dom mom moy pexe ma def luma bugu ton mom moy tor may taw di sam kam mom mom moy ki ma yok jam mom moy sama dom ji may wowe dom mom moy pexe ma def luma bugu ton mom moy tor may taw di sam kam mom.